Behind Your Stars Music.com.
Chajabu unishiki unigusi, ila moyo wangu nyanga nyanga. Mwili wangu auvutwi aupigwi, tatizo moyo wangu unashindwa pambana.
Music.com.